Moses mfana wam
Moses
Moses
mfana
wam
Yivuthumele
thina
wena Moses
Moses
mfana
wam
Yivuthumele
thina
wena
Moses
Moses,
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 Moses,